climax to
Zedlouder.
Make your dreams come true.
Oh, música culo.
DJ Yo-Yo on the beat.
Bayo-Yo. Bayo-Yo. Batila kopa la kawamba tese ngafula masafalai. Ya. Shimonefyo chile puku nye mbokosi. Shishi tapa wa shika lazi. Deshpampa milanga mwimbaka. Titina baya isapa tumanya kapi. Pipi kotipi kotini. DJ vika palipiti shite kotini. Watu kuskuru ndeshtanta mina. Jeka sharimba ndeshpampa mina. Mina matesha puku nye mbokosi. Shini shishi wa mwone mishishi. Tulitash na chona moja zilo. So 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 03.
Jelala mwiyo mate. Delala mungo mate.
Mungo mate. Mungo mate.
Delala mungo mate. Delala mungo mate. Delala mungo mate.
Mungo mate.
Delala mungo mate.
Kotini DJ lika palipiti.
Delala mungo mate.
Iyo ni bombo kilati. Ngarimbe ula kuno mpunda kwa fiati. Ndi mungo manya spoko ruwa tishani. Shanisha mabebe bia matani atishani. Kini tuli kuno fula mulumbe. Imbi mufwa ya mkafule mulumbe. Natufola kwa tituli mnyuye. Nafipala kwa nanyuje. Natupia pia pia kwa tigai kujele. Deshi pampa mina chiri kujipele. Dipambali na magelo bamboko. Foko fundesha takulifianoko. Shimonefyo chile puku nye mbokosi. Shishi tapa wa shika lazi. Desh pampa milanga mwimbaka. Titina baya isapa tumanya kapi. Bipiko tipiko tini. DJ vika palipiti shite kotini. Kwa tukuskuru ndesh tanta mina. Jeka sharimba ndesh pampa mina. Mina matecha puku nye mbokosi. Shini shishi wa mwone mishishi. Tulitash na chona moja zilo. So 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 03.
Delala mungo mate.
Mungo mate.
Delala mungo mate. Delala mungo mate. Delala mungo mate.
It's DJ on his
mate. Delala mungo mate. Delala mungo mate.
Climax to this. Make your dreams come true.
Delala mungo mate.
If I touch you, shock, talk on a four big man if I. DJ Kenza is here. Muzika kuruwa spin baba yoyo. Climax studio. Batila kupa na kumbatezi maufla masambalai. Manager 2 shoes
to zedlouder.com.